Ya ne fere tena ntafani no Thank you.